Okuva lwe nakufuna waliwo bingi ebyakyuka mu nze. Ebayo muntu mu mukwano gufuna n'olabira ddala nga bwe watonera. Ebayo muntu mu mukwano gufuna n'ozuula bye wali suwa before you met. Nabyakusemberera muwalana manyi kye basuwa ky'olaba. Njagala nkwekuumire, njagala oba wange. Chokukola na ya kaungezi nesunga kaungezi cha cha cha
emiro wazo na mutima bibera na mukubo
kandinda chokola banerulwa yero sanga na muntebe kandinda zambanyi chulie no gutochi tegera
kumula.
Kukumo mkwano kuno. Amumula
Laoli
Zempu.